Bwana Onesimus. Eh bwana Joseph. Changa kila kibiwe na kila kiboy ni kiba kila kisio.
Baiki mwa kisio. Sio ndai bibi vya munuka. Na ilo moitu ni baize kala vile vile.
Usini wajanga madale, inaula none dendia wona. Usini wajanga madale, inaula none dendia wona. Changa kikibyo ne mubyubyo, kilo moika tune watandola. Changa kikibyo ne mubyubyo, kilo moika tune watandola.
Come on, let's go.